Yeah, Zungu Snake, West Side, all day nigga.
Hey yo, KB.
Geto langu la ajabu le kichizi, geto langu la kinyama crisp breezy. Geto langu ni kipoa na machizi, ni kuwasha bindo tu ni mwendo wa kusizi. Geto langu ni geto la mangamizi, jisikare zito kisarama anga easy. Geto langu kwanza let's in peace zizi, ni mwendo wa kuplay magoma to get busy. Getoni alitimba Sara, katimba Mobeto. Getoni alitimba Feti na anataka paka kesho. Uzuri wa geto langu wana dani kama pepo, kitazama vizuri na wezo kayona kesho. Kibungo Lulu sindo kanipa big fan, walivo timba geto kakutana mziko dick sound. Sidipagi shulu mwendo wa Freeboat Town, wanangu ni brand kubwa so please calm down. Wakazi bana ndo alinipa mau janja, divo kanisanua hundo muda wa kupanda. Kauna vojua uzuri wa fundi landa, kaba ya kuanza na jibusi na maganja. Geto langu hapa hapa aliwezi hama, geto langu liko mbali limetengwa na wanyama. Unalijua watoto wa kike geto toka zama, kama uko mwezinu sije geto tanipala wama. Geto langu sikai na mwenye nyumba, luksa ganja, luksa paka wachumba. Geto langu nimemwaga mavumba, ni mwendo wa mitungi na wana tunajidunga. Maneno mima ndonga, pisi zinajigonga. Geto langu lina shine ya kijaga songa, speedy mia onda toka mbele takugonga. Tegeta town mabegani wendelea kuchonga. Mindo chaka la mende kinyasina, nikikiwasha hakuna wakuni zima. Nimesha data mazima mama mina, nilivu mionge utasema balasina. Na umoto wa makaa, umoto soa kupima, tia mguu mwanangu zame mazima. Amtoki shiru utasema sina heshima, sio mdogo tena nishakuwa mtu mzima. Beba jewa last, mzee wa madini, na sumu kari kobra taniambia nini. Nikipita flow 180, labda ngezaliwa bele ngekuwa poa ya mkini. Nimeacha zambi zote nimebaki na kusini, mwamba kitengo ndona ya gonga mapini. Wale wakuja na wapeleka mgini, atuja waifeli wanasini mwendo wakuhwini. Niko zangu za brain kama kill, nosaka zangu to change ni pay bills. Niko zangu na wana we make deals, nishapata campaign they want to kill. Wanaulizana we mwanangu bana vipi, ulipo wewe mbona sisi hatufiki. Na kupambana yoni kazi ya mabinti, kwenye ndinga hawezi kupata kiki. Wananiogopa na ile ali wana feature, aibu nyingi kademu alivunjwa bikwa. Nishasema wazi wanaotaka vita, ziki ni kazi mze baba nishafika. Mambo ni moto kukwetu, mambo ni moto, tumechilo wazee wa maokoto. Boga moto kukwetu, ugari moto, nimekataza weka mbali na watoto. Goja kwanza viwanja atuji mix, tutakagi wale wana wa mafix. Take care mindo teacher na kutich, blandi kubwa tutakagi tena bitch. Japo kuna mengi wanaongea, ila wana si we don't care. Wana kiti changu atuwezi share, geto full style na pepea. Yeah, Tegeta town, I represent West Side all day nigga. I'm Zungu Snake. Wait, oe ukae kwa kutulia babu, usikae kijanja, ukutani tunashindia maganja. You feel me? Mother potato, mother family. Oe, oe. Ah, twende, twende, twende. Ha ha ha.